Maradungiswe uJesu Kristu igama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami, ngifisa ukuba sifunde ukuqala kwencwadi kaHagayi umprofethi, isahluko sokuqala, ivesi yokuqala kuze kube ishiyaga lombili. Ngonyaka wesibili kaDarius inkosi, ngosuku lokuqala lwenyanga yesithupha, izwi lenkosi uNkulunkulu lafika ngomlomo kaHagayi umprofethi kaZerubbabel indodana kaShiliyeth umphathi welakaJuda, nakuJoshua umpriste omkhulu indodana kaJehozadak lithi, isho njalo inkosi yamaviyo ithi, labo bantu bathi isikhathi sokwakha indlu kaNkulunkulu asikafiki. Manje ke izwi lenkosi likhuluma ngomlomo kaHagayi umprofethe lithi, kanti kuyisikhathi yini sokuba sihlale ezindlini ezihlotshisiwe kahle, kepha indlu kaNkulunkulu ilokhu isadilikile na? Manje ke inkosi yamaviyo ithi, kanti aniboni yini ukuthi aniphumeleli ngani na? Nalima kakhulu, navuna okuyingcosana, niyadla kodwa anisuthi, niyaphuza kepha ananeliswa, niyembatha kodwa anifudumali, osebenzela imali uyifaka esikhwameni esibhobokileyo. Isho njalo inkosi uNkulunkulu wamaviyo ithi, cabangani ukuthi nihambe kanjani, yenyukani niye ezintabeni nilande imithi yokwakha indlu yami, niqede khona ngiyakwenama ngidunyiswe, isho njalo inkosi. Uyazi uNkulunkulu akaphezi ukungimangaza. uNkulunkulu unezinto zakhe yedwa azenza. Uma ubukusisa kahle, ucabanga indlela okwenzeka ngayo, siyamangala ukuba kanti inkosi wena unjani. Namhlanje uNkulunkulu ukhuluma ngomlomo kaHagayi uthi, labantu bathi isikhathi sokwakha indlu yami asikakafiki, kodwa nina nihlala endlini ehlotshisiwe, kodwa indlu yami sadilikile. Yayangithusa lento ukuthi abanye abantu uma into ingakenzeki kubona abanendaba. Uyabona khona abantu okwathi udlame lungenzeki kubona, bathi akukho lutho wrong eSouth Africa. Abathi benakho konke, bathi eSouth Africa indlu emnyama mikhala ayazi khalelani. Kuthe lokhu okwakwenzeka endlini emnyama sekwenzeka kubona, Baba bazane Jerusalem alonke. Kona ezinye izinto abanye abazikhohlwayo abayizibayo abangayiboni uma zingakenzeki kubona. Noma ungakhala kangakanani, noma ungakhuluma ngakho kangakanani, bathi niyahlanya. Lento bokuyibuke kubantu abamakhansela. Uyabona abantu abamakhansela abasadla imali, abasenza yonke into abayenzayo, abakuboni ukukhala kwabantu. Abaphume esikhundleni bahlupheke kanye nathi. Yilabe qala khona ukubona ukuthi ayibo kanti isimo sibi kanje. Ngoba phela manje seyigudle thanjeni. Nala uthi uNkulunkulu ayibo nina nihlele endlini ehlotshisiwe. Mine yami indlu idilikile. Nihamba ngeimoto ikanokusho. Nihlala kwithabatha zemizi. Kodwa elami ikhaya anilinakikeli. Ijulile kumina le ndaba uNkulunkulu ayikhulumayo. Yazi isibusiso sokuqala kuyisibusiso sokubonga uNkulunkulu. Ngiyayinkhathazeke uma umphefumulo ongumuntu, isidalwa esingumuntu, singenaso isikhathi sokubonga uNkulunkulu. Uyazi usuku lonke sinikezwa amahora ngamashumi amabili nane. Kula mahora ngamashumi amabili nane, ngihlulwa nje na ukuthatha okweshumi esikhathini engisinikeziwe. Ngisinikeza uNkulunkulu ukuthi mina fanele ongenani ngithatha amahora amabili nane. Ngithi Inkosi, osukwini 2 hours, at least 2 hours and 40 minutes okwakho wedwa. Akukho okunye engikwenzayo ngaphandle kokudumisa wena, ukulalela wena nokukhuluma na osukwini. Kodwa uNkulunkulu akafuni nalokho okweshumi esikhathini sethu. Yazi uNkulunkulu akafuni okuningi. Khona into akhuluma ngayo uHagayi engihluphayo. Uthi niyalima kodwa nivuna kancane, niyadla kodwa ansuthi, niyaphuza kodwa ananeliswa, niyembatha kodwa anifudumali, osebenza imali uyifaka esikhwameni kodwa sineyimbobo. Ngicabanga zingangilungela kodwa izinto mase ngikhohlwe ukubuyisela uNkulunkulu kaNkulunkulu. Masicabanga zingasilungisela, zisilungela izinto masikhohlwe ukondla emakhaya. Masicabanga singalunga izinto masikhohlwe ukwenzela abazali bethu okuhle. Kunezinye izinto uNkulunkulu athi ngizokubusisa kodwa kuqala buyisa okwami kumina. Yenza kahle la ekumele ulungise khona. Uyazi ngiyakholelwa ukuthi ayikho into ebalulekile then ukujabulisa umzali wakho esaphila. Ukujabula komzali wakho nowami kuyisibusiso esidlula yonke into. Angiphiki ukuthi bakhona abanye abazali abanenhliziyo ngaphandle, abanomona, abawumgudu kawugcwali, abahlezi befuna, abakazi babonge. Angiphiki lukhona uhlobo njalo abazali, kodwa lolo hlobo lwabazali limele, lidinga ukulashwa, lidinga ukukhulekelwa uNkulunkulu. Kodwa noma benjalo, akusho ukuthi wena ungawenzi lo msebenzi wesihawu. Yazi ngiyayibuke uNkulunkulu, uyazi uNkulunkulu akafelanga labo ababekwazi ukwamukela nokumthanda, wafela nabo bengamfuni. Khona ezinye izinto zethu thina neyibusiso zethu eyincike ekutheni bayajabula nekhaya ngokukhona bami nezinto engizenzayo. Ndlovukazi yezu la isibusiso esivikela isikhanyisele, isinika amandla ngegama likaYisebe nendodana nomoya ocebileyo. Amen.
Sino,